kuongeza mambo flani. Utundutundu mwingi kiwa kitandani. Umeniweza asilani, hakuna mwingine naye mtamani. Basi nipe, nikupe, to enjoy. Nikufikishe, nifike, to enjoy. Hata kama ukiniroga sio shida, tafuta muganga. Ufundi wa kitanga rangi Singida, sauti kinanda. Naona kalimbwa talishakolea, nikikukosa na wewe seka.
Basi mama ebu nipe mtori, ongeza shori.
Madoido, 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 Madoido. Figa la Kiganda, kishundu pam pam. Siwezi kapakia mukongo mi, niki kapatia karanga na pipi tam tam. Kanavo jizungusha kiunoni.
I stay, yeah. She's on fire.
I stay,
yeah. She's on fire.
Basi mama ebu nipe mtori, ongeza shori.
Madoido,
Sammy Records, baby.